Zengutanda ngempela my darling. 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 Zengutanda ngempela my darling.
I'm in this time.